Mita Anita Monk ayagala wabewo ekikolebwa okunogera ekizibu ky'abaana abawanduka mu masomero naddala ab'obuwala olw'obutabeera na pamba ow'ekikyala. Ono abadde asisinkanye ababaka abakyala abalonde wamu n'abakozi abakyala mu Paalamenti ku bikujjuko ebyokuza olunaku olw'abakyala ng'ensisinkano eno ebadde wana mu kibuga Kampala. Monk ayagala ababaka abakyala ba Paalamenti gye bugenda mu maaso bafube okulaba nga bongera ku nsimbi eziyamba omwana w'obuwala n'abakyala mu Uganda nga we butuukidde leero abaana ab'obuwala abasomoka kadde kalamba be bawanduse mu masomero. Ono era ayagala n'ababaka ku lukiiko lwa Paalamenti oluvunaanyizibwa ku by'ensimbi okukkiriza Paalamenti ebyeko emisolo gy'eggyawo ku bikozesebwa mu kukola pamba ono w'ekyala kikendeeze ne ku nsimbi zaagulibwa ku katale.
For the girls, we need to tackle the menstrual hygiene by supporting the production and distribution of reusable sanitary pads across the country. I would be very pleased when I am chairing that house when a lady, when a woman stands up and says, we should put money, we should increase money that supports a girl's child, that supports the women in Uganda.